Sota wana banda beta ki masosi, banda lobby na butu, akimaki, me bakonzi bazwa ki desijo ako tinda ba soda mosusu bake ndoluka e po baka ngae, bake ae na justice militaire po asamba.
Les amis, tina nini ya beta ki masasi, est-ce que vous yibi deja?
Jusque là, to yibi na ote, me rapport poto zwi, ba yipsi biso ke soda zala ki na esika masanga, bando me la masanga, tangwa dimaki, de bando beta masasi na mutinyo so ya kutaki na nzela, yango to deplore batu bakufi bamsusu bazuki en tout cas eza soda moko indiscipliné sengeli akanga makaka toko kangae
azalaki ye moko to azalaki na baninga basusu
azalaki ye moko tina ya kobeta masasu wana toyebi yango te tango toko banda ba enquête nde tokoyeba soki eza na mutu atindaki ye soki ezalaki ndenge nini soki ezalaki na se ya mulango atokoyeba tango akosamba po toyebi ki toko kangae kaka
balobi bana bake bazalaki kati na bato zomi na mibale to zomi na misato bakufi bazali combien
toko yeba ko identifie bana te po awa nenge tozali awa bore delegation utaki Uvira na 35 kilometre po kindelandela matambo tango bakonzi bakosilisa kosokana na bakonzi oyo bazali wana na sange nde tokoyeba kombie bazalaki bana mike mibali bazalaki kombie basi bazalaki kombie wana na kolo bango te na ngonga oyo mpona na tosilisi tobandiki ata kobanda te bankete.